Ponle más coma, coma, oh. Pole ni wale usiku hatujalala, wenye mabombe amewapa madhara, yalosababisha maafa, vifo, hasara. Poleni sana ndugu zangu, mpaka sasa wana pa kulala, watoto bado njaa wajala, tuzidishe bara maombi nyingi sala. Poleni sana ndugu zangu, poleni wale usiku hatujalala, wenye mabombe amewapa madhara, yalosababisha maafa, vifo, hasara. Poleni sana ndugu zangu, mpaka sasa wana pa kulala, watoto bado njaa wajala, tuzidishe bara maombi nyingi sala. Poleni sana ndugu zangu. Emola, unaona tunakwenda, tunakwenda. Kila siku matatizo, baba tushike mikono. Walosema badha watu katha, eti wengine majeraha. Ona wengine wamejifungua, masikini mutabato. Shida za maisha uso siku simchana, majanga nazidi tuandama. Ukuma jukumi ame Tanzania, oh mama. Za maisha uso siku simchana, majanga nazidi tuandama. Ukuma jukumi ame Tanzania, oh mama. Wale usiku hatujalala, amewapa madhara, yalosababisha maafa, vifo, hasara. Poleni sana ndugu zangu, mpaka sasa wana pa kulala, watoto bado njaa wajala, tuzidishe bara maombi nyingi sala. Poleni sana ndugu zangu.
Watoto wachunga na moshi.